DutchMsafi.com
Mpaka mwisho kuna kuretire. Kila tukitimba wote wanagwaya, wanasali tunavoshusha fire. Tunawaimbisha wote kama kwaya. Kweli siku Ibiza tunaumiza, from Chuga to Ibiza tunagonga visa, any movie see your teaser. Tunawakimbiza ni kama Mwamposa tunavofanya.
Utanikutana masela, mishe ni kusaka hela. Big up wote waliopo jela, ni mishe za kusaka hela. Tunawakera tukai kimbwera, tuko gado bado ni mpera mpera. Mapigo za kimnyamwera, kwenye mishe za kusaka hela.
Yeah. Listen, Mishi kusaka hela. Tafuta mkwanja upate watoto wakali kakamela. How to me feel toki washa kamera. Nando mana niko busy choki kutafuta hela. Kiwa na pesa bro, akuna mtu ateko the row. Kiwa na pesa bro, ata kutongozo watoto tasahau. Kiwa na pesa, mbona machava watapongezeka, don't wonder how. Kiwa na pesa bro, mbona watoto wanakuja aulani na bow. Cheki, awa nisumbui tangu nijue pesa ndo kala sketi. Wanajiliza, never nukiaga, eti na nukiaga freshi. Nando mana sina masiala kwenye maswari ya mkoja, so my nigga don't test me. Yeah, my nigga don't test me, yeah don't test me. Mlize davizo, sisi atunaga likizo. Arusha mini chata, dao mini chata. Wait, ya skiza mapigo. Ukiweka mkwanja wigo, alafu wala tunaga ego. So brother kireona na waka mademo na fata mikwanja lipo. Bow.
DutchMsafi.com